chewe nchone kwe sika Kabi baby gambo siche O anja baby gambo Zikabi baby gambo siche O anja baby gambo Sina mulala kwendaba Onako basinga Olabika bulungi Oli mwecha machange Sina mulala kwendaba Onako basinga Olabika bulungi Oli mwecha machange
Olabika bulungi, 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 ol